watch your window, baby. When you're not here, kila siku nifungate. Baby mama, baby mama, nileze nini ulichopenda kwangu mi. Baby mama, upendo wako ndo unanishangaza mi. Natamani dunia nzima ingekuwa yangu, mali yangu nikupe wewe, ila umeridhika na kidogo changu. Wendo mama wa watoto wangu, mama nipende tu daima. Mapenzi, ushenzi, wapo watu walisema siwezi kuamini. Kwangu mapenzi matamtam, hayaishi ham. You're blowing my mind and I can't deny, moyoni umekaa. Tupendane milele, unapenda sana matani, madoido na viswaga swaga flani. Kutengana na we mimi sidhani. Natamani dunia nzima ingekuwa yangu, mali yangu nikupe wewe, ila umeridhika na kidogo changu. Wendo mama wa watoto wangu, mama nipende tu daima.